Tell me what,
Rico Beats, Mr. 808.
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Baibo reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Baibo reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere Ta 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 Boy come give me twa 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 Twaka inani washa washa Ukinipa mistakata
Cheki saru nataka iyo paka paka Nina rangi nataka chukui paka paka Nikisuru anadishi na makata kata Taki wate yongoro nimekata kata juu Kanchit kandai staki dish padai Na roll mangwa inda kudish my time
Na miss my day ukinikis kwa thais Na miss for thrice siwe push paka ndani
Does it naida nisha kula kukuma Na we ni mwet unanuka kukuma
Na draw naida isa samina chuchuma Itape dogi mpaka ikue kicha
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Baibo reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Baibo reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Bad girl she wrote aki wote ni maho Check zamandani ukastuko na keyboard Good O-M-G Dot, next, style, please, dog, kindly, please, dot, and, don't, postpone, let us post. Bon.
Aki ofisa, 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 usi mtoto wa shule yake yake, arai ni
Wanase maga utomo njugu nkukula moja moja Minase manga dawa ya kutu ndudu kuichokoza Wakati unantongoza, chumbani unanyongoza Nataka ukule mpaka ushibia kuna kuonja onja Tuanze na rondi moja ukichoka na kugeuza Na kuonyesha vihoja mpaka pupa unapunguza Seti nekupa dumba ndio mana na kukoroga Ona unaguna guna na ulisema unajiweza
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Baibo reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasike kuji
Tapo
Baibol reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasike kuji
Tapo
Baibol reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasike kuji
Tapo
Baibol reda kyo lai nasike kuji
Tapo
Namo goksa kyo lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Okidondodondosa
Another hit jam from GiddyPata.com.